Hey DJ Lighter.
DJ Stavi. DJ Stavi, the unstoppable.
Baby, I just met you, sir. My coco, let's go.
Unaweza finya ripide na chotaka unapewa sote ni full. Mahewa ni juzi tunli wazima chuku chuku.
Idolizer.
Hey, hako fine. Kila nikitaka kwenye line. Bila bila hako fine. Hako fine. Hako fine. Nikikaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama waini tila lila.
Yesi simizi na migegedu tunagegeruana.
Nilivyo sina jis tajiru wa mbegu na mwonga na mwana.
Baba mdenge mama mzalamu unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu shetani mwana ibirisi.
Ipu uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, kirungu. Usikamata utawaita wazungu.
Babu mkuna nazi achota makishi nani na msuli wa kionkowazi. Mambo yote hadharani ogogogogo.
Mtoto anadaka kuri kipa nonyele
na wabete
tena kikata na
ibiza.
Baby, I just met you, saka
my coco,
unavyo baby
my coco,
unavyo yoga
my coco.
Asa
komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wa wakone.
Kanifonda la midu, anataka nipite pe,
peku, peku.
Kundu chiyu, anifikishe kwetu. Tamura vya kitungua, rojo ya embe kibanda.
Kibanda
odari kunengua, miuno ya ushubwada.
Ushubwada
nyuma kalisa sambua, kafungasha mitabwada. Anavyo tafuna mua, kakibogoyo dada. Katoto kama ilainika
bwana,
kukapa ndizi banana. Nakapeleka kwa mama,
mama, mama Dangote.
Kama kuku tokimi sana, kana ibuka kana zama. Kamuli kana balana, lana, lana, lana.
Kazote,
apa, mtoto anadaka kuri kipa dunyani
na
wabete,
tena kikata na ibu.
Thank you.
kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm, lakini looks are deceiving. Usitake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, itama soja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babes upunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting areni seti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Yeni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msale. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia ni mefurai. Kiodogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini. Akanichanganisha akili. Nikamnyanua, tukarudiana.
Ghetto, pepeta, sungusha, ringisha kiuno mami pepeta,
samara manana,
pepeta, sungusha, ringisha kiuno mami pepeta,
design na vashera,
pepeta, sungusha, ringisha kiuno mami pepeta,
sarani mbaja,
pepeta, sungusha, ringisha kiuno mami pepeta,
design na vashera.
Design my capito, don't give me ya. Baby girl, mommy when I look at you, everything that you do I wanna make it true. Usijali baby mi bazu, everything muna diamond tabu batu. Baby vile una come through, dani ya mini yako mimi nita come through.
Baby vile una come through, dani ya mini yako baby mita come through.
Terrence,
kaki come through. Abebo dogu mora kaki come through.
Kidwa usuto donga nyalo supply. Jaberin fine gombo hadi kapai. Ipomo si ato sa migumo tadai. Nechwa da namba munda manyi badai. Ayudo kisete owada kocho kadoge. Ilomba sechete ufisi donge na loge. Chapati bede nganeto kumita moke. Udiro na toke gidogi unego ahode. Fine girl, tima wise, jo adwani bedi man. Kipino godi, timora gika kiwani. Kitako miel dongi teka ga design. Agoni tik, ayego ka logo nai.
Kampeja, sukusha, indi shaki uno mabu pepeja. Sawana mana.
Akakadegu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo siyezi menda taka pedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma ni kaliuliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nande remo.
Shere ni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole. Ole kandanda, tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha, shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, hey, demu kika na.
Kademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, siyezi menda taka pedo. Demu nikafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele nande remo. Shamra, shamra kelele nande remo. Shamra, shamra kelele nande remo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kisham sham, kelele nande remo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kisham sham, kelele nande remo.
Niaje msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na ni kupunguzie nyege.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, siyezi menda taka pedo. Demu nikafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo.
DJ Stavi the unstoppable.
DJ let's up on the team.
Heo, chesa kama wewe. Lele wangu, sinya wanya mungu boda yoro geta nola.
Wanna be, I'm the king of.
them about you. Ya kazi mepita, saini tatu. Konge kone jogi nara kama tatu. I just wanna see you when I say good morning. No danger for me like the way you smiling. Majo kama nade sijataja body. Coca-Cola chupa nitalipa kodi. Baby wendo parangulator. Wendo parangulator. Ha wengine wako makalculator. Sao bado makalculator. Yani baby wendo parangulator. Wendo parangulator. Ha wengine wako makalculator. Sao bado makalculator. Ino kongorega tipa. Ino kongorega sifa. Ino kongorega rida. Ina yudi kange kini kongorega buda. Ino kongorega tipa. Ino kongorega wangape. Ame kini kongorega tipa. Ino kongorega sifa. Ino kongorega rida.
Unaishi kwa nguvu za ja. Mara moja moja tukishinda nja hatuwazi. Tuta make tutanga. Level flani tunazichanga chapa. Wati tunazama kama kawa. Sisi doma doni soma chawa. Hatuna weekend, situna kill vibe. Hiyo ni Monday baka Sunday.
Rembo nao hawa kaimbali. Wame surrender juu ya hili vibe. Shots na bia asiko mbali. Weta leta mambo ya wesa.
Cheki wanavyo
kata.
Kata,
kata.
Tunachupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Tunachupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Welcome to the matter, hakuna matata. Panapo majaliwa tukipita mutafata.
We are the champs in the league, we run this in real.
Our things are too big, atuko solo. Babes wako na siwa metu follow. Sita kasoro, mide ya mapopo mpaka tomorrow.
You need a one for the party. Wine more than make me feel nice. Now ukitaka mini and then away. I'm the king who divides.
Kata,
wakiinama, inuka.
Kata,
hakuna wanago, binua.
Kata,
kata. Tunatupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Tunatupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu.
Kitandani kwenye gorgoro.
Tena na ahidi. Nyumbani
nitarudi mapema, bati mbaya nikichelewa nitasema sore. Naya ni ahidi hata kwa gachanda chema, na manisha sitokongewa wana wazi nichore. Insta kufollow warembo kawaida itabidi azoe, sio maswari kankonida sipenda gimayowe. Kondomu akikuta mfukoni asiulize za kazi gani, simu nikapoke chooni asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online ni unachati na nani, ata za mwizi arobaini akinifuma one tukani. Kama niki
everybody needs somebody, somebody, oh, somebody.
Oh yeah.
Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody.
Yeah. Everybody needs a special someone.
Lighter,
lighter. We're good day to make you smile. We're good dry all of the tears from your eye. Everybody needs that special love. We're gonna always hold your hands. We're good day with you and through the end. Know you need that special feeling, feeling where they give different feeling. One we go there for you, the one no go bother you. And we go love you every night and day. No go ever use to play. Not the kind one where you need, not the kind love where you need. Everybody needs somebody, somebody, oh somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
Yeah. When I look in the mirror, I see you. I feel you inside my heart, girl. Everybody, everybody needs somebody. Just to be happy. The one and only in this world. There's you, my angel. Now I need part temptation. Kisura ketambu kama pipi. Ah, my angel, chamarino. I'll die for you, I need somebody.
Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody.
Nipelekeni hospitalini. Mwenzenu naumwa, moyo umekufa ganzi. Nimechoka kunywa kwinini. Naisi ukicha, nusu taira uchizi. Naona kinyama zongo. Miyapaka, ramika ipiga mbizi. Ikanipasua ubongo, ubongo. Angenambia basi, tungeachana kizungu. Ungefana fasi, kuliko kutupanga mafungu. Nisinga kasi, japo ni ngumu machungu. Chanya na hasi, anapangaka Mungu.
Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi. Anaruka ruka, moyo kaupiga bambi. Umesha teuka, popote anaweka kambi. Kutwa na chepuka, yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda. Wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda.
Wale wale,
kumbe ni waongo.
waongo. Mwambie, kuna walo matajiri wa shalizi. Usimfiche mwambie, mapenzi ya na utabiri si miujiza. Fanya mwambie, mimi si wa kwanza kumizwa.
Yali watesa vikongwe, tulisoma vitabuni. Nami amenipa mazongi, najikaza kisabuni. Sawa mimi ni mnyonge, damu yangu ya kunguni. Fungu la tatu kibon, mwenzangu la kela kumi.
Angenambia basi, tunge achana.
Kisungu
ngempana fasi, kuliko kutupana mafungu. Nisinge kasi, japo ni ngumu pachungu. Chanya na hasi, yote napanga Mungu.
Kibatari kazidisha tabi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi, anaruka ruka. Moyo kaupiga bambi, umeshateuka. Popote anaweka kambi, kutwa nachepuka. Yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda, wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda, kumbe ni waongo, waongo.
Nimesadike wahe, enzi na raha yake. Mzigo kwa tenga, mfacho mtu chake. Mdenga nimekatwa ngenga, matemate na jinyenga nyenga. Mao 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 tate.
Huwa gasioni ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yama yama yana yala 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 yala
yala
yala yala
nikubwa
yala yala
zito
yala 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 yala.
Tungezaliwa zamani, ningesema penzi togwa. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uyoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga.
Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Benzi chupa la balini, tuligide baby aditulewe. Vinenge showe vya nini, kifaranga unibebewe mwewe.
Uwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yama yama yana
yama yama
yala yala
yama yama
yala yala
yama yama
yama yama
yama yama
yama
yama yama
yama
yama yama yama yama
yama yama
yama.
Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza. Jena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bara, ikishuka na matari, asijepata madhara.
mjanja juu mjasifanyi ajizi na mjazi aja juu jana vitanga wizi baba chanja baba chanja chukua vyote chukua vitafune nganja nganja chakua maya chakua ujibusti na karanga tuliza na kitumbua ila jiadhari na majanga we usije ukaugua mana ikipanda ni bala ikishuka na hatari asije pata madhara akaikosa na hali ladha yake msala shira ya kizanzibari na misi mji miwala akitaka na mpa aisuka hari na mpacha shuga
pesa ntapiga mboka manze kukufata swezi choka usini chore tu ya kusota naona unajidai naona misikai naona sultan misifai kiasi nimesota sina ganji lakini mitajiri wa mapenzi sina pesa ya ule polo stina lakini mami ntakupikia sina pesa ya kahawa po java lakini kosewe tutakula sponsor na tesa lakini afiki akikuja na pesa unakutia miti akipiga simu unasema I'm busy akiulizo uko wapi unasema in a meeting meeting wapi meeting 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 okwonkwa
Asituna, vile umeniwasha mina takatikuna Ahelima, na huyanza Vile umewaka mame wendo sitima Se digolo, digolo Digolo, digolo Oh mama, digolo, digolo Baby, digolo, digolo, yeah
Oh mama, digolo, digolo
Beba zile bigi bombo bombo Akipita baro ya gomongo mongo Zile safi ya zina magombo gombo Mbaka mimi ya ponina gombo gombo
Ame beba zile bigi bombo bombo Akipita baro ya gomongo mongo Zile safi ya zina magombo gombo Mbaka mimi ya ponina gombo gombo So
abebuna asituna Vilo meni washa mina takatikuna Na aherima na huyanza
Vile umewaka mami wendo siti mama
Se digolo digolo Gigolo, gigolo Oh mama, gigolo, gigolo Baby, gigolo, gigolo, yeah
Oh mama, gigolo, gigolo Gigolo, gigolo Gigolo, gigolo, yeah Oh mama, gigolo, gigolo Gigolo, gigolo Gigolo, gigolo, yeah
Somebody tell my selector later, Wolande
future bright. Ndo we check ilado dunge digaga za welding. Form zangu waziku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na Mungu mambo ya urugi ndo sipendi. Malkia wa momoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi liyo next wapishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papa zinani check zina shout hallelujah. Oh my god. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki mina fanya vitu vigi. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki mina fanya vitu fiti. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki mina fanya vitu vigi. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki mina fanya vitu fiti. Wakata mshahara. Same level na Madon, dada kakamala. Ring beef I take a big bite na wahala. Cause ain't nobody bada in the whole sub-Sahara. Hell yeah, mine mwonyesha kivumbi. His killer die experience like fools we. Nimetoka ghetto mali youth. Akitoko akichocho akizoza na badilisho kichungi. Na makarao wanapenda chai. Boy akona currency ndo mine weza vibe. Fuko deep na mali peke mine weza die. Bila wave ya kurite sidhani wata survive. Wengi wata drown. Wengi wata clown. Wengi wata frown wakisema na wata row. Wengi wata rudi mashinani out of town. Bado wengi wata bow na wanivalishe brown. Uno kiki kiki. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mina fanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, mina fanya vitu fiti. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, mina fanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki.
DJ's coming.
Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato watoko. Hini ngoma ya wazito sikitoto.
Na wapa homa business. Fulu kizuri.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man, uru kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
uru kisunzi.
A girl dem wanna nice,
uru kisunzi. Furu, furu, furu kisunzi.
Gang gang tuna roll,
uru kisunzi.
My fala wanna crawl,
uru kisunzi.
Man a real gun dada. We no borrow things from go ask your mother. Maura di tozi panga. Wicked man ting. Wana kesha ka waganga.
Legeza, zamisha iko nini enango. Legeza, zamisha iko nini enango. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
uru kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
uru kisunzi.
A girl dem wanna nice,
uru kisunzi.
Furu,
yeah.
Furu.
Niko na kikundi haijifungi full kisunzi. Fundi wakuwa funza ni wanafunzi. Ngumi turushi huku na achwa kichungi. Kidungi mahete na bidi wavute pumzi. Mini fiatu jizi biti kigonga. Nupita na utadhani mwizi gikomba. Niko na moto na sipoi. Nyibado bonoko bati boys. Yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Cali Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Vilena wakita bidika by gogos. But me ningati kampesa kadai logos. Black clock, Buddha, aye and I bobo. Na even divo na madanga bit ya I logos.
Hakulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato watoko. Hini ngoma ya wazito sikitoto.
Na wapa home business.
Furu kisunzi. Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
uru kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
uru kisunzi.
Magyale mwana nice,
uru kisunzi.
Fulu, fulu, fulu kisunzi.
Gang gang tuna roll,
uru kisunzi.
Mafala wana call, uru kisunzi.
Wapi kelele ya DJ Light and ya Kejo wewe.
DJ Stabby the Unstoppable.
Thank you.
niko jaba. Utanipata niko bi. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata whiskey hapo kando ya rive. VIP kando ya DJ. Lady Kajide, wait a letter Remy, UCD.
Utanipata na OCS, tunakata maji, yes. Leo hatutaki mapi, yes. Na mangeo somepepa KPS. Rata Johnny Safi na tutumi GPS.
Utanipata na ma CEO. Tunabonga nyingi do.
Tunabonga madili Johnny, kikupata utahitaji madili do.
Utanipata na warish. Utanipata niko jaba. Utanipata niko bis. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko jing. Biggie G, nime chill in my area. Leo niko free, siko wera. Ngepa iko juu, new era. Mwoni mresh kwa dera.
Leo niko jing, nime chill in my area. Na tuko drinks na mavela. Piti dali na chibela. Na wale wameketi basigera.
Amisha bana usikalie kitako. Itabia tulianza kitambo.
Atoki nikalia chapo. Jua leo utapata kichapo.
Utanipata na warish. Utanipata niko chapa. Utanipata niko bis.
Tamu. Nilikuwa wapi kwenjo wanadamu. Yani dunia kumbe tamu. Nilikuwa wapi unanipatia mana. Nilishangalia sana na kujikatia tamu. Oh la la le. Unavyonipatia mama najifia, ama umepania. Oh la la le. A baby you are my angel. Mwenye raha za mwenzio. Oh my gosh. Let me sing for you. Let me sing for you.
Chagua mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona. Alokutesa moyo kusumbua. Maumivu ya mikwenda. Ni zawadi ilopewa. Macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni. Penzi limetaradadi. Ya marashi rashi ngitachi tachi shingoni. Uvai baibu ikanga. Vya
vitu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga weubani fukizia pambetu ukizungushia shanga inashuka inapanda chini juu nisha tafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah. Number one, you're my number.
Size yangu yani nalio deso kuna na filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natokaje hadi bububu mepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba tulivuruge baranga chimeneza kunengua kwa mkwaru nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru kisha tukonge na vyanda mambo ya kujizimu wana varu nifunge upande kanga papu juma we kwaru kwa kwaru. Oh baby, oh ma
number one,
you're my one. Kwenye hali kariri ndo mana acha mturi nikupe nyama, nikupe nyama. Nakuni umizaga wala mia sizi mi wanipende nidekeze maidi ndo mana chiti kidogo nikupe lana, nikupe lana. Oh my, oh na ukini kusa na feel shy. Uwautam na mizoka ya mapenzi haya. Oh na we, yeah. Oh my, tena usijaribu menja.
For you,
for one number.